sinende fanelekayo kali asibahle kusweni benisiyazi sasinende fanelekayo asibahle kusweni benisiyazi sasinende fanelekayo asibahle kusweni benisiyazi 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 sasinende fanelekayo asibahle kusweni benisiyazi. Sinengcindezi abantu bethu kali yini bangani ngoba nahleba. Sinengcindezi okuhle abantu bethu kali yini bangani ngoba nahleba. Sinengcindezi okuhle abantu bethu kali yini bangani ngoba nahleba. Noma ngabashintsha baze bebe bahlanu lo mthelo nawa manje. Noma ngabashintsha baze bebe bahlanu lo mthelo nawa manje.